seka bawo thanda seka thanda seka bawo thanda seka ulwam filo lokufa lwevaka bawo thanda seka Imizila yesifo yabonakala bawuthandazeka bawuthandazeka Weminye imizi sekwasala intandane bawuthandazeka bawuthandazeka Weminye imizi sekwasala
baba bamkele kuthi laba konekhona ekhambeni kwabo uthambisa inhliziyo ubathethelele iqiniso lithi asisafanele ukubizwa ngabantwana bakho kepha mangikhumbula kahle isizwe sakwa Israel wasinikele inyithuba wena wakwazi ukunqamula umopho ngomphetho ubungeke yena usithumelele uDavid abazobulala ukufa kuyizwe ukukhula ngeminyaka uma imicabango izolokhu ikubuyisela emuva ngike ngafica imbongo igqiba iy'nkondla iy'ngelosi izama ukuyivala amaphimbo Bathi sebeyasaba ukuveza amakhono ahamba kuqala amacini. Buyisa ithembu siphi impilo esifanele. Sesinokweswela amakhaya siphakathi kwento ngasiyeke ngokufa manje sekumningi kakhulu ukusilahlekela. Sidi lesikhathi ukufa kulwa ngathi izimpi zakho lokuphila. Bakhona ngokwenyama kamakhelwane mhla ubaphuca inhloko washiya wodwa amanxiwa. Senze sifakaze ngokungangigabazi ubukhulu bakho. Icilongo lokuqala kube lokulanda ukufa sesibangcwabe kakhulu esikhule nabo. Ongenani izwi isililo sabo bonke abantwana bangakukhuluma ukona uma sina sesingibahle emehlweni nako. Mawazina nile inwele zethu kunesiqiniseko sokuthi usazi kangcono isilonda sokufela umthandayo. Bapha amehlo okuhamba endleleni yakhe abonayo.